Mumasa ya saa tano z'igitondo ku manwa y'ihangu ijwi rya Amerika igeze mu kiyaga cya Burera cyo mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama. Muri iki kiyaga hagaragara ibirwa bimwe bituwe n'ibindi bidatuwe. Dusuye ikirwa cyitwa Kirwa Batutsi, ni agace bigaragara ko bigoye kuhageza ibikorwa remezo by'iterambere. Umusaza Yosefu Ntako Nzabigira uri mu myaka 90 asazanye n'umukecuru Anataria Kangabe wo mu kigero cy'imyaka 80. Bombi bavuka kuri iki kirwa baragerageza kudusobanurira imvano y'iri zina Kirwa Batutsi.
Uko mbabwiye igihe navukiye, nasanze ba sogokuru, ba nyogokuru bagituye n'abakecuru banjye. Urukumbo, nasanze bari ku kibuga kwa Kirwa Batutsi cya Mucocuri. Avuga ko uwo mugabo avuye i Nyanza. Iko batubwiye ko iki kirwa ari iki
ari iki kirwa
cya Mucocuri umuntu utinda ki wuzuye umunyenyanza
nyine baramubonaga ukabona ariko
byumwe hariko Kirwa Batutsi gituwe n'imiryango ibarirwa muri 70 bose basengera mu badivantisti b'umunsi wa 7 kuri ubu aho basengeraga kimwe n'ahandi hatandukanye mu gihugu harafunze
n'icy'abadivantisti umunsi wa 7 gusa twanavuka nibwo butumwa bwageza aho
urusengero rwacu kurufungo wabereye iki ni ukurufungira ni ubwenge abagibaje arabagenda cyaje ndurimo twabaye bicuguyeho twacemerewe tubibereye hano mu mwibungiye bw'abana
ku mukecuru Kangabe kubafungira urusengero nta handi ho gutarabukira biragira ingaruka zikomeye cyane ku rubyiruko
nabona twe turi hagati mu mazi nibura abo hasi bo ngo bari kumbaho aho afunguye bakajyayo nariko rero batwebye ubu nta handi turi kwirirwa mu mazi gusa urera abana twabafashishwaga no mu rusengero kandi naha nta mirimo nta muntu waza mu murima ku isabato isabato niyo twavukiyemo tuyikuriramo dore tuyisaziyeho twabafashwaga n'urusengero nukwirirwa bari kujya atanu kwirirwa bari muri ibi bameze batya mbese ubu dufashwe nabi
kuba Natalia Nyirakamanzi w'imyaka 45 asanga uku gushyira ingufu aho basengeraga n'ubusanzwe bari mu bwigunge bitazangiza urubyiruko gusa
n'abagabo batangira no kujya mu biyobyabwenge mu nzoga mu ki kubera yuko tutagisenga bati turahanirwa hehe siko tutagisenga nindura duhana ubwo ugasanga bagiye
ku batuye Kirwa Batutsi bo mu kiyaga cya Burera bemeza ko bigoye kubona undi muturage waturuka mu bindi bice abagendereye bivuze ko bahavuka banahatuye aribo bakomeza kwisanga bizengurukaho nta utunze igare nta moto nta n'imodoka na cyane ko uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu bifashisha ubwato witegereje aho basengeraga mu mpande z'inyubako yabo hari n'ahadasagura n'ubuso bwa metero 10 bitewe n'ibiterere nyamara mu bisabwa insengero kiliziya n'imisigiti mu Rwanda harimo no kugira aho guparika ibinyabiziga hisanzuye kuri Dina Nikuze y'imyaka 30 n'abagenzi be iyi ngingo yarabumije
ahubwo inaho n'ikibazo kubera ko nta binyabiziga tugira icyo tugira n'amato ubwo wenda parikingi twubaka ni y'amato ubwo ibyo twavuga dukoresha n'amato kandi ntabwo yagera ku rusengero
Pasteri Mporana Jonas Matabaro umuvugizi w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu ntara y'Amajyaruguru aganira n'ijwi rya Amerika mu minsi yashize yemera bidasubirwaho ko abantu bagomba guteranira haboneye
ahantu yitirirwa Imana hakwiriye kugaragara isuku ikintu cyose cyerekeranye n'isuku ni ikintu kigaragaza abakristo ari ku mibiri yabo ari aho basengera isuku ni ikintu cy'agaciro mu buzima bw'abakristo
gusa kubwa Pasteri Matabaro hagombye kubaho ubushishozi bwimbitse kuri buri rusengero umusigiti cyangwa kiliziya bitewe naho biherereye
aho abantu batuye urusengero rukwiriye gusa neza rukaruta amazu yabo ariko nanone tiwasaba umuntu uwo nguwo utuye aho ngaho ngo nashyire amapave imbere y'urusengero icyo ni ikintu cyamugora niwe wenda yahaba tiwamusaba icyo atabona ahubwo yahashyira imbuga nziza akatunganya amategeko ntase n'ay'aba bandi bari mu mujyi
mu bihe bitandukanye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame agira icyo avuga ku gufunga insengero za kiliziya n'imisigiti bitujuje ibisabwa yumvikanye avuga ko byahindutse akajagari bigizwemo uruhare n'uburangare bw'abandi bategetsi Bwana Kagame agasanga hari ababyihisha inyuma mu mugambi wo kurya imitsi ya rubanda aha yari mu masengesho yo gusabira igihugu aheruka yashwishurije abavuga ko bitwaza ko bahohoterwa bagatabaza amahanga
u Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera rurwanya amadini rurwanya ikintu ubona biba byandikwa ariko niba mbona bikora mwibwira ngo hari utera ubwoba hari uwo mugira intimidation ntawakita bisucishe make ukora ibintu bizima society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujya mu gatabanga mukagaragura twagaraguwe bihagije.
Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda yatangazaga ko hamaze gufungwa insengero za Kiliziya n'imisigiti bigabakaba mu 10,000 n'ingingo ikomeje kutavugwaho rumwe. Abaturage ariko bo ntibabura kugira ibyo bakomeza gusaba
kuko ubuyobozi ari ababyeyi kugira ngo bongere badufashe urusengero rufungurwe n'ukugira nyine ngo uyiteka abakoreremo nk'abayobozi kugira ngo bafungure urusengero tubone uko twabongera gukumakumiramo abana bacu.
Ehe, bugira urusengero rw'Amerika iburira mu majyaruguru y'u Rwanda.